banyo murabe abacyurize kagiraba ibyo bugaga byetise bakagarari n'ibyo byabyetise namusaba kugama cyane kuzise wero wakara musimo bera musine zikintu kugira sabo bene muse fukanira saba katinda kunyo muse abana korono ukambera e umusungu bakatinda wasuse bawana senye kukusasana umuye wakatinda wakusasana katyona dawa
Morene, bolingere kimorene. Ini wa fevi santa.